Yo time anapigiwa, anakuorganizia gig na kuhosi. Nasikia. Wewe unakata gig, unaambiwa baniaje, wamesema uende huko saa hii, pesa yako ishatumwa.
Okay, that's Kabila. That's a snippet of Kabila's unspoken story, which is coming right up. Anyway, before that, hi guys, how are you? How are you, speakers? How are you guys doing? I hope you're well since the last time you heard this voice. Anyway, welcome to another episode of the Unspoken Podcast. Yay, this is episode 82, road to 118. 18 episodes to go. Yeah, so we keep pushing, we keep on. So yeah, welcome to another episode. My name is Arino Awiti, the host of this podcast. And just before we get into the episode, remember to vote for me. Just today is, I'm recording this on Wednesday. Today is 26th. Okay. Wednesday, 25th September, and voting for the Pulse Influencer Awards closes on 27th, which is on Friday. So you guys, patronize me, vote for me, you guys. I just want to be a top three, man. Vote. Check out my social media platforms. By the way, I've not even got my Instagram yet. I'm so sad. Anyway, but I've opened a backup in case I don't get it. I have a new Instagram account, which is awino.awiti, and of course my Unspoken Podcast KE page is still there. You can get the link there. Just click the link on the bio. Check out my YouTube, my vlogs, the Unspoken on the Road. I think I'm thinking of uploading the Unspoken on the Road episode 1 this season on YouTube after I finished this first part of the series. I have like 2 more stories to go after this one, Kabila's. I have like 2 more stories. Something I'll upload the vlog after the episode, yeah, the behind the scenes after the 2 episodes I've dropped. I don't know, I think maybe. But check out my YouTube to be updated of anything. I've started a new vlog, so yeah, keep it's gonna be lit. So subscribe, Unspoken Podcast E, subscribe, like, and share. So, Kabila's Unspoken Story is our episode 3 of What's Your Unspoken Story, the series. And I met Kabila the same day when I met Uncle Trench. If you haven't listened to Uncle Trench's story, I don't know what you're doing with your life. I do not. You better even pause this episode and listen to Uncle Trench's story, because that story is one for the books. That story? And shout out to people are giving me feedback. That story is one for the books. Like, people didn't know. Like, people are giving me feedback, and I'm just grateful to each and everyone who's listening and giving me their feedback. Remember to also rate the podcast. If you like this podcast, rate it on Spotify so that a lot of people can listen to these unspoken stories. Rate it and also turn on the notification bell. Yeah, so that you don't miss an episode every Wednesday and Sunday. So I was saying I met Kabila the same day I met Uncle Trench. So Dala, a good friend of mine, Dala, we used to work with her back when I was in radio. She's the one who introduced me to Kabila. She's like, dude, you need to listen. You need to have this guy on your podcast. Like, it was so inspiring. And then so she motivated me, and she, thanks to that, shout out to Dala. If you're listening, shout out to Dala. She's the one, by the way, she really supported me and she really helped me get these stories from Uncle Trench and Kabila. She encouraged them to like tell their stories. So shout out to Dala. So yeah, I met Kabila through Dala, and yeah, like, he had like an interesting story, and you just had the snippet. I don't want to talk a lot, you guys. I just want you guys to listen to Kabila's story.
Yes, my name's R. Joseph Laurent Kabila. I'm from Seya, somewhere in Wagai, Ukenda side Zangia. Ada siko najua, but nilijua tu simply because ndio imeanza. Because nime grow somewhere, a place called Mambuleo, sindio? Apo hivo, ndio pali nimeanza kujua ati niko.
Where
were you born? Yeah. I was born in Kenyari. In Kenyari, that's where my life started. Like, hapo tu ndo najua utotoni yangu palilianza. Nimeborn, by the way, sikuzaliwa Hosi. That time sikuzaliwa Hosi. In 1996. Sikuzaliwa Hosi. Nilikuwa our, you know, the midwives au wenye na wanaitwa kwa in our language, wanaitwa nyamrerwa. No, language in quotes. Get. So, apo I used to stay with my dad and my mom. But my dad was someone who was very difficult. Yeah. A very stumbled guy. That's how I can put it in quotes. You get? So this man used to come do what he wants to do. Huh? Because simply he's married. But married to my mother. I think he didn't, yani akujua tu ati, huyu msee mwenye na anapiga nini, because relationship yao naye, it wasn't good. I won't lie, it wasn't good. It was just like, today this, today that. So, I was like that person who never knew what was going on between these two. Because I know he's my dad, this is my mother. And I know parents should care for their children. You get? So I wanna gongana. So it was like weird. At my age at that time, I was like a 9-year-old nigga. Get me? I could take my father, comes when he's drunk. Take him. Namfungia kwa choo. Toka hapa. Sipige mtu hapa. Babangu anaweza tufukuja nje kwa mvua. Atijua ametoka na Slay Queen. Sijui wapi. Na mse nafukuza kwa nyumba. Uni mse na kujanga za zingine amebebwa na mabeshti. Amechafuka like shit. Anasafishwa kwanza. Ndio anawekwa kwa bed. Naona zinafanyika zote. Hivi. Na hizo nguo zake hakuwahi na wahi ona. Kuja na nguo mimi SBF anapata kama zimenini. Na bado ananunuliwa nguo. Haku anaweza nunua nguo.
Yeye anamlea mamako.
Exactly. Si yeye ndo bibi yake. Si yeye anampenda. Si ni mtu wake.
Yeye
anafua nguo zake. Anakuja siku na zingine pale kwa kabati. Ukitoka akitoka asubuhi. Hakuna hata mtu anaweza dhani ati huyu ni yule mlevi. Kwa ku smart and decent. Unapata? Because my mother was also decent. My mom used to work with insurance. Afanya. Anafanya kazi na insurance. Mimi, nenda chuo. Nenda shule. And ata wewe unajua pali nilikuwa nenda shule. Huh? Haikuwa tisani aje. Ni place ingine at the lower end. Usikia. Aria, nimeenda nursery. Nikatoka Aria nasari nikaenda Sing Saba. Nikamalizia Sing Saba. Sing Saba nimetoka. Kwa mother wangu alikuwa sasa amepatiwa promotion. Going everywhere nini. So imagine at that time tumeachana na father. Tunakuja, tunaingia mamboleo sasa. So tunaingia mamboleo, hatuna kitu yote. Mama wangu anaomba di nguo. At 9. You bado ni story yangu ya 9. At 9 years, this the situation napitia. But so naongea na madhe, namwambia, "Hey mom, hata wewe. Kwani unakuanga ngoma? Mimi nimechoka na kuona ukipigwa." Mama ananiambia, "Oya, sisi hata hapo venye tumetoka hivi, hatuendi tunaenda hivi." Nipata kumbe at that time pia umse huyu fadhesa huyu sabuda ya bro wangu alikuwa anamkatia. So day fulani tukienda shule akaniambia, unaweza kutamani kuwa na daddy. Niambia, kwa nini daddy anarudi? Ananiambia pana, sisi tamani kuwa na daddy. So mimi namwambia, mom, wewe ni mama yangu. Na we ni msichana. In short, apart from all this, jenda yako, wewe ni na wewe pia bado ni mrembo. Unasikia? Ndoke kukatia. Bora tu msasi nipinge. Juu anakujanga anasema huyu si mtoto wangu, sijui nini nini. Is all that. So my mama used to consult me. Niaje niko na mse fulani, acha nitamuita. Kiplani. Anakuja, anaita za zingine wewe boy mtu yote amekaa. Anaongea tu na niaje. Unaonaje? Mimi mama, huyo mtu akutusawa. Sina nakupendeza. Jinajua pale ametoka. Ametoka pale alikuwa anagongwa. Nasikia? Eh? Akakuja place yenye sasa mtu anamuappreciate. Why shouldn't be happy for her? I was happy for her. Bora tu anipinge. Na mimi pia stampinga. Nasikia? So, mdogo mdogo tu ikakuwa tu ni aje doing this, doing that. Akapata mtoi. Ubro wangu sai. Yenye kwa form 4. With another man. Nasikia? Akapata mtoi. Sai ako form 4 at Onjiko. Nasikia? So, nani performer. I'm proud to call him my brother. Wendo mse sai na mwana. Nasikia? So, mtoto akakuja, akakuwa mkubwa. Nampeleka tuna niaje, mama angu wakua napiga brother angu. She used to come and tell me, niaje, brother yako ana misbehave. Hebu enda ongea na yeye. Huh? So like, naongea na brother angu, na mwana nasema, hii ni adole. Acha nitampunguzia tu. So so nazipile up. Nasikia, juu pia sikuwa nataka na mpiga tisitati. Ni aje, juu yoki tumepitia, mi pia nimepitia. Lakini saa milikuwa na gongwa kukuliko. Again. Yeah. So, namwambia ni aje ni hivi. Anakuja niambia yenyewe, acha nenda kuomba mama sama. Nasikia, kwa namwambia huyo mama, usiwai mdharau. Juu kama huyo mama, haunge kuwa. Wewe nimekuona, najua umekaa, sawa. Sister misbehave na wewe, ni wewe tu. So, madhe, ameshapata hizo shughuli, ashapiga hiyo shughuli, ashatoka hapo hivyo, ashatoka huko kwa fadhe, sasa tunakaa, tumeingia mambo. Eh? Tumeingia na jamvi, na nguo zenye tumedunga. Watu wangapi? Wawili. A good Samaritan, anaitwa Phoebe, hapo mambo leo, nasikia, may the soul rest in peace, but alikuwa mama mkubwa. She's a grandmother. Sikia. Welcomed us. Give us. Unajua jamvi? Yeah. Jamvi. Wajana kitu ya kujifunika. Jamvi. So jamvi. Ndio tunapiga hard na huyu mada. Kesho yake anaenda. Tunadozo wawili. Hatukuwa na kitu ya kujifunika. Hatukuwa nayo. Tunaenda hivi madhea na sasa zingine Phoebe anakuja na anamsha mama Nyathina, in quotes, you understand, sindio? Nyathina meaning my daughter. Nime kujaribia hapo hivyo uji fulani lakini haina shuge, sijui utafanya aje. Hiyo ni mzuri, kwanza madha angu alikuwa na appreciate a kind hearted woman. Akienda kanisa lazima, my mom used to pray in the morning, early in the morning, at 4, anaamka anaomba. Na jioni kabla lale, anaomba. Lakini kwa prayer zake, akuwa anawacha sisi. So my mom was that kind of person, wenye anaweza kuwelcome. Weza mwambia mama bana, udemu na mwonaje. Takwambia, this time, umechachisha. But, so in all that, tumetoka, tukarudi, tukakuwa tu, sasa tunaanza kustabilize. Sando, sasa tunaingia sanda ni mambo. My mom, akachukua keja, nasikia, tunabai vitu mdogo mdogo, anapatana na mse, uwe mse nakamu, naona ule mse, si mse mbaya, kwanza ni mse anapenda Mungu. Alikuwa pastor, alikuwa naombea watu. Nasikia? Jealousy ya mapasta ikafanya akamadwa. Na matu weird to sickness. You get me? So niko ile design yenye umsete na mashaenda. But ametuacha sasa tuko watu watatu. Struggling through this life, madhe alianza kuwa mzuri. Aniambia Kabila, I want to go buy a land. Nataka tuende na wewe. Tunaenda. Ambia wewe chukua tu karao, twende. Confirm ni hivi. Nasikia. Imagine all this, madhangu ananiorganizia show. All this, venye naanza kuwa mzuri. Mimi pia. Yo time, mimi nimekuwa kwa kaya, kwa choir. Niko na matrophies, niko na certificates za choir through my mother. Nasikia. So hapo ndo nikaanza kurealize sauti. Niko na talent. Nasikia. So realizing, naangalia tu nianze. This is how we want to do it. But sasa, hali life pia tu iko tu hivyo. Naget. When your life imekam do vanyo na hii, chukua. Because mimi, siku hapa, but niko inside. Napata. So I was like, yani, umama na nijaribia. Already yeye ni manager wangu, napata gig. Naenda kupiga show na doi namtumiwa. Yeye ananisort. Nasikia kwanza huyo the best thing ni time unazaitisha. Yaani wewe uko na place yenyewe. Unaweza niambia niaje? Nitumie yako 2000 hapo hivyo ni kwa sawa. Nasikia? Naendelea, shows na come napiga. Experience sana niliona kumbe hata sikuwa na associate na wase. Ni venye sasa. Mkorongo ameanza kuwa mgonjwa. Unajua tu mamams duniaje. Nishatoka Maseno. Nimetoka Maseno. Polytechnic. Nimesomea hairdressing and beauty. Pia. Kazi ya mkono yangu. Juu, nimeenda Wasi Boys. Nilipigwa X. Nasikia? TP tu. Nasikia? TP. Alikuwa kwa jealous. Jumi nae, mimi ni tu, just dude, mwenye amepatiwa kazi yake. Like, so unajua ni piri. Na unajua ni section yangu. Niko kwa entertainment. Nasikia? So, mimi ni pia nakuja kuniambia, siezi tolea wasee, teli, na yeye, anataka kuona yo teli. Na siyo day ya fire ataka kukua kwa shule. Nasikia? So, nimeenda nikapatua X. Madhangu walikuwa very disappointed, but baada ya kutuna mimi. Nikamaliza. Nikarudi, yo time unakuambia niaje. Umepigwa X for 4. Unataka kurudi, urudishe form 2. Na umepigwa X form 4. Unataka kurudishe form 2, na unataka sijui chief aside dili, na uandike mbona ulitolewa shule. Kamwe madhe, check, mimi sitaki kusumbua. This point, najua utaki kuniona hapa. But mimi nae, lazima nikue hapa. Juna niambianga tuwezi achana. Nasikia? My mom used to tell me bana, kabila hata kama nikeja unataka kurent, utaishi hapa kando yangu. Utaishi hapa kando yangu. So, namwambia mom, usijali, mimi hapa kando yangu kuishi si shida. Lakini inafaa pia wewe pia unanielewa. Ananiambia iko tu sawa. Tuna venye nakuwa. So madhe akaanza kuwa mgonjwa. Nasikia. Your time at 2020 sasa. Mpata kama mimi nisha toka kuole. Nimerudi tena. Nika spend another 2 years outside. Tena believe me or not. Ilikuwa mimi nimefanya KCSE. Kama napiga sherehe. Naenda show usiku. Asubuhi niko na pepa. Juu natafuta pesa. Nasikia. Juu imeitisha. Nasikia. Niko show usiku napiga pepa. That time I used to have my motorcycle. I was telling my mom. Alikuwa ananipigia hard. So I was not lacking anything. Again. Nikapiga exam. Venye nilimaliza exam, hadi nikatoka, nikaenda. Nikapatana na msichana fulani. At that time, nilipatana na msichana fulani, akanizalia mtoto. Nasikia, akaleta kelele kelele, nikaenda nikamwambia mama, nifanye nini? Anambia, "Mbona anakuambia nini?" Ya juu sheria. Leta huyo mtoto hapa. Sinichukua mtoto, nikapeleka kwetu. Mungu alilinda. Ini story yote ina come after sasa, imagine, umada sasa. Ako kwa condition, situation nyingine, yenye, ameshikwa na sasa ya kusik. Mpato, kusik. Na baba mmangu napeleka konsolata. Konsolata si mbali, itu hapa mamboleo. Timokoro wako alianguka. Yo time unajua namchemshia uji. Yo time anapigiwa. Anakuorganizia gig na kuhosi. Nasikia. Wewe unakata gig, unambiwa baniaje, wamesema uende huko saa hii, pesa yako ishatumwa. Unaenda kupiga gig, but unaipiga in sorrows. Have you ever do something when your heart is down? Huh? Like, hey, your loved one, you know the condition match a loved one. Huh? Ako on the low. Yani unapiga shughuli. Huh? But you're drinking too much. Because you want the headache, yani, fly away. To pain to go away. But the pain can never go away because even tomorrow, when you come to say, mom, this is how I did. Unapata umesema, auwezi yona makuru wako anambiwa ati, amepelekwa sijui kufanyiwa check-up. Yeye ukiongea na yeye ni kwa simu. Unaendelea aje, uko poa. Nikutumie kitu. Nasikia. Uko na do na you can't do shit with it. Mkoro wangu kwanza alikuwa anaweza kuambia ni haje. Mmekuja. Nyingeni tu mimi nimetoka. Kuna kila kitu hapo. Nasikia. Naweza hata acha mkoro, naweza hata mbesti yangu mtaa ni drop mkoro wangu wera na nikaa. Na tena gig tena bado nampea. Alikuwa na insure say. Nasikia, you're being short. She was the perfect mom. Hakuna best yangu mwenye za kuambia ti, huyu mama, waumse, na hiyo ndio bado inanigaida. Nasikia, because the kindness yenye alikuwa anaonyesha watu. Imagine, mtu amesaidia watu wenye unaona, na wasewa wezi kakusaidia. Madhe amededi sasa. Sasa, wanakuja kumngangania, na watu hujawahi ona. 2020 ameka 1 year. So yoni 2021. Ame dead. 1 year ameka kwa hosi. Sina kumbia hizi traumatization zote zinanipata. Eh? Kama niko na yeye. Eh? Ame dead. Ale wase, hakuna tamse, unapigia, imagine unapigia nko yako. Na kumbia atakuwa tupoa. Atakuwa tupoa. Aje. Atakuwa poa aje na una mpigia junaona kitu ude wanapitia. Nasikia, mifika pointi yenye mimi sasa, I have to pay someone to wash my mother. Cause siwezi osha mkoro wangu. Niyo isikuwa naweza fanya. But anything kumpikia, kumfanyia nini, like sasa mimi, nakaa mboch. But mini mboch wa mangangu, what will I say? She was my mom. I was making money through her. And she was the one giving us money. But, time sasa namwambia ti, mam, unajua mimi nakuanga MC. Hmm? Anaambia, umeamua sasa uanze kushika nini? Sawa. Kwa sawa. Chess. Una call anko yako namwambia ni aje. Hey, sister yako bana naumia. Anakuambia atakuwa tu sawa. Ni kutubia nini? Naumia ba ni aje. Tumata bibi yako. Akuja muone. Hakuna msalikuwa na kama. The funniest thing. Watu wa kanisa. Hii kanisa ya mama yangu alishika. Wanakuja. Wanambia kabila. Sawa mama yako amesema ni kupatia hii. Uende sijui ufanye nini. Nena nauliza mama uende kupatia do fulani. Ananiambia ni aje. Eh? Yedo nimekupatia. Eh? Enda tu pige na shughuli yako. Niachie na watu wa kanisa wanataka kuniombea. unamwambia mimi nimewacha hapo mkoro na dedi ali washameka hapo ndio ushaujue uko wanafurahia tu chenye unateseka. Watu walijaa matanga hadi naniuliza nyinyi mmetoka wapi, na wananipinga ati mimi ni msembaya, ati mimi nakunywa, mimi nafanya nini. Naomba bwana, oya, kazi yangu imeisha hapa saa hii, hakuna mmoja wenyu atanisaidia. Unasikia, kazi yangu ndio imeisha, ndio iko hapa mnaiona. Yon mkorongo kuko kaske imeisha, hakuna kitu naweza fanya. Alafu unakuja kuniambia ati ninafanya hivi na nafanya hivi, na wewe mwenyewe hata sikukuwahi kuona kwa hospitali. Shwali. Wakatoka. Hiyo time unajua shangangania bodi, nikamwambia ni aje. Hii bodi naizika hapa. Mta yake. Whether you like it or not, tutajuana baadaye. Acha nizikie mama. So like rest in peace. Nasikia? Imagine unaenda kwa kina buda yako unapata wako na kitu. Kila mtu wako umeandikwa na serikali. Na wewe ulikuwa unateseka hapa nyuma. Eh? Yo. Sai hata tukizaenda ushago yangu hawezi amini ati ni mimi mwenye niko hapa napiga hustle, napiga hard. Nasikia? Eh? Brother mwenye huyu brother ya mama angu mwenye na the third born. Eh? Wife wake sijia kuitali. Namwambia baadaye aje. Siwaambia hata wife wako ni hai hata mboche. Apigie umada shughuli. Niambia atakuwa tu sawa. Tunakuja hapo. Unaona dai mnatoa body mob. In fact hata wewe unaendaga mob wewe unapata au ndo nakufuata. Imagine. Sister yo, rada ni crazy. Sai venye madhe ali dead. Na dishi 50-50. Nasikia? Mimi ni mse na dishi na mkono yangu. Asa, najua kupiga. Nasikia? Of which, najua mbona staki managers wenye nataka kunidishia. Because I know I'm capable. I'm capable of doing anything. Hakuna msana ananiambia ati you can do this. I can do anything. As long as God has blessed me with life, two hands, two eyes, my mouth, and my leg, I'm cool to go. But all about my story, it's just like nazaambia tu msema ya kuko inje. Napata. Tote mwenye kuko inje. Najua saa zingine mtu anapitia shit big hata kuniliko. Napata. Shit mingi kuniliko. Enyata saa hii mina za kuwa tanasidani mimi ndo nime kuwa on the low. Lakini saa kuna mwenye kuwa on the low sana. Nasikia? Story yako ikundania hati yako. Nasikia? Kila kitu unapitia ikundania hati yako. Nasikia? Na God, huu mwenye tunamsaa, hata wae kukudisappoint. As long as umemweka mbele. Yeah? No wonder hata mimi nimekaa hapa hivi. I can talk about myself. Nasikia? Yeah. So, mimi says expect mtu atanisaidia. God's time is the best. Yeah. And I know, the God I'm serving will never let me down. Hiyo ni story yangu. But, kama utakuwa na another season, I'll be glad to join. Nasikia? Unspoken. Unspoken.
Well, that was Kabila's unspoken story. And when I was listening to this story, when Kabila was narrating the story, I was thinking, like, a lot of things were going through my mind, like family dynamics and how family sometimes can be so heavy. Like family dynamics, oh, that's a lot. That's a lot. Especially if you come from an extended family, family dynamics had a lot to deal with. And just a few pickups from Kabila's unspoken story was how his mother supported him despite everything. Like, what the heck? Like, there's nothing like a mother's love. You can't convince me otherwise. Like, there's nothing like a mother's love. As much as there's dads, mother, me, and I'm saying this because I don't have a mom, but mothers are like the superior parents. I don't know, like, there's nothing like a mother's love. Like, how Kabila was saying, like, his mom was sick on her deathbed and she still supported his dream. She still encouraged him. Like, damn, there's nothing like a mother's love. There's nothing like a mother's love and support. And what really, like, I was so mad about was how those people from his extended family members, those people from his extended family were never cared about their mom until she died. And I always talk about this every day on this podcast. Like, show up for the people you love when they're still there. Like, that, show up for the people you love when they're still there. Like, now those people, when his mom was alive, they're not there. And then now he's dead. They pretend. And until on the day that they want to remove the body from the mortuary, that's when, they're earlier than the kids of the diseased. Like, what the heck? Like, what the heck? I hate such people, honestly. I hate such people. If you're not there for me when I was alive, please, don't even come. Don't even come to my parole. Do not even come. Don't even mention my name. Don't even say you know me, because it's a waste of time, because I won't even know. So show for the people. I always say this. Like, show for the people you love when they're still there. Don't live in regret and say, I wish until Sangapi. So show up for the people you love when they're still there. I'm learning that. And then family dynamics, man. Family is crazy. Shout out to Kabila for having the courage to speak up and share his unspoken story. I've learned a lot from his story, and I hope you have learned something from Kabila's story. Anyway, I'm gonna have to love you and leave you guys, and I'll see you guys on Sunday. Yep, see you guys on Sunday. Do not forget to vote. Do not forget to vote for me in the Pulse Influencer Award. Do not vote until Friday, 12 a.m. Okay, not 12 a.m. if you can don't unaweza vote. Otherwise, vote. You can vote once daily. So, you guys, vote, share, and let's bring this home. Okay, be safe. I'll see you guys on Sunday. Adios. Unspoken.